Duroɓe heremoɓe jakka kama naje en kotoluiri hana ɓiɓɓe Adama tan waɗana jakka eɗen mbawa nde min kama naje en kotoliri gam bisaji meɗen tan. No wodi iri kama naje giteɗe Mayis Fourage, no wodi iri kama naje non latiɗi no wodi barke sanne e damuci pamari e mawɗi ɗin fuka. Fa henna Mayis Fourage on no iri kama naje non latiɗi hako mum no ɗuɗi sanne. Nder hectare goto aɗa wawa itta ko watta tonuji capanɗe nayyi. Naji en lasoji ɗiɗi awa iri kama naje ɗe endan na iri kotolirdi ɗi endan no haja acca lewru tubakoɓe gitin juin na juillet nden ko awa kama naje ɗe endan. Fa hennan seni nokkure noon to wodi ndiyam ndelle hitande nden fuu aɗa wawa awa ɗukoy to a wuɗa iri kama naje ɗe endan tawede a watti jayri seɗɗa caka jabbe maɗa. Hendan ni to watta lewru no yiɗa tawede a remeni kamanaji ɗe endan. No yiɗa dukay tawede a waddi birji na birji zaman giteɗum ko pos tawi a watti he kamanaji ɗe endan. To watta lebbi ɗiɗi he seɗɗa yaade lebbi tati fuu no tawan kamanaji ɗen fuɗɗi rumde na rimi jaati. Wakkati on woni wakkati lobbo mo hajaɗo tawede a soppi kamanaji ɗe endan a hokki bisaji maɗa noon nane tawede a yorni ko nokkure lobbere. Giɗi keɓen faamu na keɓen andal do gollal Mayis Fourage on no den tan service mo garbal mo jeɗɗi but tati tan won ko ittante ɗen. Mayis Fourage yo jogade bisaji amin le keccol hitande ɗen fuka.